Tēnā koutou katoa e ngā iwi i korupene piha tēnei, anei ngā kawe pūrongo a wātea nā te pūtea tautoko a te mā ngai pāho. Kei ngā kaupapa e whai ake nei. E rua ngā hua nui a te rautaki mahi hou a te whatu ora koe a te kōrero a te minita hau ora tua rua. A ko te tahi o ngā mea nui mo te rauemi whakakōrero reo Māori, ko te rau atu o ngā tika ngā Māori hoki. Ko enei kaupapa me ngā kaupapa hā kinakina e whai ake nei. No nanahi whakarewa ai te minita hauora a Aisha Verrill i te rautaki mahi hau a te whatuora. Ko tāna he whakararangi i ngā wero kei mua i te ahu mahi hauora o te motu, a he aha hoki ngā whakautu. Hei tā te minita hauora tuarua, hei tā pēni henare, e rua ngā hua nui ki aia o te rautaki nei, ko te whai huarahi a ngā rangatahi o te motu ki te ao hauora, me te whakapakari hoki i ngā kaimahi kei reira ināenei.
Koina te mga tuatahi, kia kite atu ai wā tātou tamariki i te huarahi ki roto i nei tūranga mahi i hauora nei. Anā kia whakapakari ake i te hunga e mahi ana ki roto i te pūnaha hauora i tēnei wātonu. Anā ko te mea tuarua mo te hunga katai atu ki ngā whare wānanga. Anā ko te hiahia kia tiro atu me he mea kataia wā tātou tauira ki te ako me te mahi i te wākotahi.
Ko tētahi o ngā mea nui mo te rauemi whakakōrero reo Māori ko te rau atu o ngā tikanga Māori hoki. Ko ia te kōrero a te tumu whakarai o te huku media i te taitokerau a Peter Lucas Jones mo te rauemi nei, he mea mahitahi nā te huku media nā te puni kōkiri me te tarahiti TalkLink. Hei tā Jones, mātua ki a rātou kia mōhio tonu he rauemi Māori tēnei.
He mahi nui, te mahi e pīkauria ana e te hiku media, ara te raputikanga e uru ai e nei hua ki runga i ngā rorohiko, kia pai mai hoki ngā kamupene no tā wāhi ki ngā tikanga o te Māori. Kei kona anō ngā tikanga e kōrero hiana ko te kaitiakitanga, ko te manamotuhake, ko te tino rangatiratanga, me te hiahia ki te manaaki.
Nā te mahitahi a Ngāti Whātua o Rākei me ngā kaihautū o te wiki pueru o Aotearoa, kua whāia e te hotaka kākahu he ingoa Māori hou. Ko kahuria te ingoa i tapaina ki te wiki nei a ka tū ia a te ruatekau o Akuhata. Hei tā te heamana o Ngāti Whātua o Rākei, hei tā Marama Royal, he ingoa te rā i ahu mai ngā kōrero mō tētahi o ngā tupuna o te iwi a Tuperiri, me te kianga te kahu tōpuni o Tuperiri. He huahua tau tērā mō ngā whenua o te iwi no Tāmaki Makaurau. E ai ki te kaiwhakahaere matu o te wiki e ai ki a Yasmin Ferry kāro te hui ahurei o te neitau ki ngā kaihuahua Māori, a mā te whakaaturanga kākahu a Kiri Nathan no Ngāpuhi te wiki e whakapuare. I ki tonu a Ferry, nā kona hoki e kite ai ngā tohu reo Māori i ngā wāhi tumata nui o te hui. Kua puta te tautoko a tētahi o ngā ahorangi kaihuahua o te motu i te kaupapa here hau a ngā kākāriki mo te reti kāinga. Hei tā te ahorangi kaihuahua o Waipapa Taumatarau, hei tā Bill Mackay, ko te mate nui o te hunga reti whare o te motu, ko te mea nei he whakawehewehe porihanga te mahi, he whakatāmi hapori anō hoki. No te wiki nei whakaputai ngā kākāriki tā rātou kaupapa here reti whare, ko tāna e kiana me aro te kāwanatanga ki te noho kāinga hei tika a tangata. Hei tā Mackay kā timata te raru ki ngā tamariki me te rātou kaha nuku haere ki tēnā kura ki tēnā kura. Kāri te pai te tumu o te whare e tupu nei rātou, katahi ka tau pai ki aia e pakeke ana nā kā timata anō. Hei tā Mackay anō mā ngā kaupapa reti whare Māori, reti whare a hapuri hoki e tino ki te ai ngā hua. Taihua e haere e whai ake nei ko ngā hā kinakina.
As a responsible broadcaster, Radio Wātea complies with the Broadcasting Code of Practice. If you feel that the standards have been breached, you can make a formal complaint by writing to Uma Broadcasting Limited, PO Box 43157, Mangere, Auckland. You'll need to state the name of the program, the date and time it aired, and the standard that you believe has been breached. Complaints must be made within 20 working days of the program's transmission. If you'd like more information on the broadcasting standards, you can visit the website www.bsa.govt.nz.
Kua whakatau te kapa tamatoa ka tatari rātau ki te meneti mutunga kia ki te mena ka tākuro a Sean Johnson I tana tukinga tamatoa ruarau I te neiwiki kahore rānei. No te tūrei whakaingoa hia ai a Johnson ki te kapa ka tākuro ki ngā Parramatta Eels a te rāhoroi, he oe ko te tikanga ka whānau pēpi tana hoa rangatira hoki. Hei tā te kaiako matua o te kapa, hei tā Andrew Webster, mehe mea kā whānau mai te pēpi I mua I te wehenga o te kapa a te ahiahi o te paraire ka tākuro a Johnson ki te kore kanoho ia ki te kāinga. Iki tonu a Webster hakoa he pai ka hore rānei ka koke whakamua tonu rātau. Mā Ronald Volkman te tūranga e whakaki ki te kore a Johnson e haere. Kā tira e te iwi koiako ngā kawe pūrongo me ngā kōrero hā kinakina o te haora. Korupene piha tēnei mō Wātea, tēnā koutou katoa.
Nā no reire te motu, mā Wātea, mā te reo, hei whakamārama.
He mea tautoko
nā te mānga.